ujwala kabani lobe budakisa abantu so nesigubu silekelela sijabisa abantu qo somele ndizibheka icela zobona yo nabo ujwala budayisa njengesonka yo ujwala kabani lobe budakisa abantu so nesigubu silekelela sijabisa abantu qo somele ndizibheka icela zobona yo nabo ujwala budayisa njengesonka yo ababuze aya shapa kaningi nangiphana kamalume sekabalile abashana ngeke babuye basekaqalile ezutshwala ngeke balunge aya ababuze shapa kaningi nangiphana kamalume sekabalile abashana ngeke babuye basekaqalile ezutshwala ngeke balunge aya baba ngeke uthole nominini siphuna ngwarini bathi siqethela kini kumnandi singabe uqala nasemini sidesha kaningi intwana encane isemalini baba ngeke uthole nominini Kume ngwarini bathi siqethela kini kumnandi singabe uqala nasemini sidesha kaningi intwana encane isemalini ababuze aya shapa kaningi nangiphana kamalume sekabalile abashana ngeke babuye basekaqalile ezutshwala ngeke balunge aya ababuze shapa kaningi nangiphana kamalume sekabalile abashana ngeke babuye basekaqalile ezutshwala ngeke balunge aya Kesha kwasane abeze nama drinks kuno spenda le mali so nezutshwala ababuze ababuze ngifike sengiflexa nilalele sala so kesha kwasane abeze nama drinks kuno spenda le mali so nezutshwala ababuze ababuze ngifike sengiflexa nilalele
atholi bani pia pesu ubona lawu tisabu yalo kemya manje boys and girls I'm sure kubani pili ni fache bolo deke nda pula spada njengabosh vele sithi khabuda khabuda skuze sapaza sana kibolo dina sipuza 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 ntoli boni pia pesu ubona lawu tisabu yalo kemya manje boys and girls I'm sure kubani pili ni fache bolo deke nda pula spada njengabosh vele sithi khabuda khabuda skuze sapaza sana kibolo
Ngikuthola nominini siphume ngwarini bathi siqethela kini kumnandi singabe uqala nasemini sidesha kaningi intwana encane isemalini baba ngikuthola nominini siphume ngwarini bathi siqethela kini kumnandi singabe uqala nasemini sidesha kaningi intwana encane isemalini ababuze aya shapa kaningi nangiphana kamalume sekabalile abashana ngeke babuye basekaqalile ezutshwala ngeke balunge aya ababuze shapa kaningi nangiphana kamalume Sekabalile abashana ngeke babuye basekaqalile ezutshwala ngeke balunge aya
Abantu so, let's go stay in the